cha kukutana nawe, nimekuja kukutana nawe. Wewe haja ya moyo wangu, nimekuja kukutana nawe. Nimekuja kukutana nawe. Kukutana nawe. Wewe haja ya moyo wangu, nimekuja kukutana nawe. nimekuja kukutana nawe, nisafishe leo, nisamehe leo. Oh, Roho Mungu, nimekuja kukutana nawe. Zungumza nami, nisikie sauti yako. Roho Mungu, nimekuja kukutana nawe. Nisaidie nikusikie. Uwe haja ya moyo wangu. Nimekuja kukutana nawe. Come and reign, Holy Spirit, reign. We welcome you to come and reign. Come and reign, Holy Spirit, reign. Tell him we welcome. Come and reign. Oh, come and reign. Holy Spirit. We welcome you to come and reign. This is your moment. Oh, come and move. Holy Spirit. Healing from the Lord, just ask him. I welcome you. Come and heal my heart. Come and heal my mind. Come and heal, Lord. Oh, Holy Spirit. We welcome you to come and heal. Come and reign. Oh, come and reign. Holy Spirit. We welcome you to come and reign. Oh, come and reign, come and reign, come and reign. Ask him today, ask him today. Ooh, reign, reign, Holy Spirit, reign. to move. You're welcome in our hearts, Lord. Na 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 bossi, na na na. Re 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 bossi kaya. Na 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 da bossi, re 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 re. Say na 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 da bossi ya. Na 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 bossi kaya. Re ra ra kaya na 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 da bossi ya. Oh, move, move, Lord, move, Lord, move, Lord. Say na 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 da bossi ya. Just pray, just pray, just pray, 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 pray tonight. Yes, Lord. Yes, Lord, you're welcome here. Yes, Lord, you're welcome here. Allow him to move tonight. This is his moment.